make you.
Yeah.
Yeah. Make you.
Yeah. The show boy like you. Mungu kanipa CV, masnitche wajajua kitaa nauza CD na mikwanja nachukua. My vision, my mission, kitaa mindo fusion. Nashukuru Mungu acha sifa nikupe. Na nipa matunzo gati sheti nyeupe. Njaba harakati hapa hapa Kahama. Ulundi maskani hapa soko la Kenya. I just say true, menifanya niwe juu. Bishop wala Q. Kwako sijivungi, nasali kwa kukika. Mwili ukizidisha zambi we na choke na chumoka. Sababu yako wewe wanisome wanelewe kisha baba wasame. Press Mnoku, press Crack Fuzzer, M.M. Arrows, press my mother. Nafsi zinapotea, mabubu wanaona. Vipofu wanaongea, wagonja wanapona. Hii ndo mipango ya Mungu, milele tamsifu, sito sujudu kwa mzungu. Bishop unasema, bishop unanena. Kwa watu mitume, yes, bishop unanena. Mungu Baba, baliki Tanzania, baliki Afrika, baliki nami pia. Jamaa wa kipo watakumbukwa kwa lipi? Hakika nikifa mitakumbukwa kwa hiki. Mindo, Mr. Swahili. Naposema shoutout niko Mrs. Swahili. Tuongeze kipato, bariki watu wako. Wasijione special kuna ijuwae kesho. Maniga NP, here we go on top. Heshima nyingi kwa Maxo Bishop. Wanafunzi wasome, majizi ya kome. Vidume wajitume, wakike wasitune. Na mazao tuyakune. Nafikiria itakwaje mwisho wa dunia. Walikuwepo wengi, nitakuwepo nami pia. Pesa hazitoshi kama nongo wa dagaa. Watu wangu msijali, Mungu atawasha taa.
Bishop unasema, bishop unanena. Kwa watu mimi mtume, yes, bishop unanena. Bishop unasema, bishop unanena. Kwa watu mimi mtume, yes, bishop unanena.
Make you.